Te hiku o te ika, wakarongo tonu mai.
Tēnā anō koutou, e hoa mā tēnei haora, kei konei tāku nei kai kōrero. Tana ingoa ko Kelly Ann Tahitahi, i tōna nei honunga ki ngā iwi o te aupouri, ngari noho mai ana ke, o ke poti, ne? O te poti, nā ke Otago. That's in Dunedin. Nā kia koutou katoa e noho noho mai ne te haukainga, me mihi atu au ki tā tātou kai kōrero kia Kelly Ann. Kia ora mai, Kelly Ann.
Morena whāia, morena.
Ai, kamu te mamena koe kiau, e kōpeke ana kona, e makariri ana, e ua ana o e pupuhi ana rā ne te hau.
O, ki taku a whakapai kua heke mai te hukapapa pea ki tētahi wāhi e tata ana ki a mātou. Nā reira, kua tino makariri tēnei takiwā. Tātahi anō ka mutu te heke mai o te ua, engari, kua pai mai nei.
O, pēnā anō te hau kāinga, pēnā kei konei koe e mea nauna teata nei e... O, e pai ana te huarere konei, ngari te mea nui e Kelly, huri huri ana, peake rāne ko ua, ko whiti te rā, mutu mai, ko kōpeke, you know, it gets cold, and then e tahi ano, ko pai ano, māku ana te huenua, but you know what? Everybody's planting at this time of the month. They're putting in their kai in the gardens, ne? So that's what they're doing up here. Just to let you know, but you know what home is like. It's nice and sunny and all of a sudden it rains. But never mind. That's how it works. Nā kia koe e noho mai nei kona, ki te kia nau e tū ana te tahi whare kona, māu e kōrero mai e aha pū ana ngā mahi e pā mai na kia koe.
Ka pai. Wa, i tēnei mā kua whai whakaaro, te whare wānanga o tākau, o tī rā a kaitahu, kia whakatūria he whare hou, hei whakawhirina ki tanga, hei kaupare i te toko maha o ngā tamariki Māori, ngā rangatahi Māori i hara mai ana ki o tākau. Nā reira, ko tēnei whare hou, ka moea te whārau rima te kautāngata, e fitu ngā pai o tēnei, ngā taumata me ki o tēnei whare hou, ka hangaia mai, e whā ngā heanga, e ki ana ngā parirau, engari ngā wāhanga o tēnei whare hou. E ki ana te kōreo ka mutu te hangaia mai o tēnei whare i te tau 2023. Ko te ingoa o tēnei whare ka karangahia ko te rangihiroa. Ko ia te me ki te tākuta tuatahi o tēnei whare wānanga o Otaka. I whakawhiwhia tana tohu i te tau 1900 I konei, ā whakawhiwhia tana tohu pairua i te tau 1910. He tangata rongonui a te rangihiroa mō ana mahi nui ki te taha haura mō te ao Māori. Nāna i rapu, i kimi, i ngā rongo āmeki, mō ngā mate kino i haria mai e te Pākehā, ngā mate pērā ki te tahi mairoa, te influenza, era momo, te measles, tēnā mea e puta mai ana i ngāia nei. Nā reira, nāna te tuapapa o te ao, o te ao tākuta, o te ao rongoā, i whakapakari, kia pai ai te noho o te ao Māori ki te ao Pākehā. Ai, ai tangata rawe ia, he rawe ana mahi, nāna hoki, ko nā tana, nā tōna iwi a Ngāti Mutunga, i tuku mai tana ingoa hei, hei ingoa mo te whare. Ai.
Ai, mahi tika ana e mō tēnei kaupapai takotongia mai ana e koutou Kelly, nā te mea e tēnei whare ki te tū a pōpone, kam te huangi ana kia te rangi hiro, it's a Peter Buck, ka pai. Ngā tāngata, ngā tamariki ki te noho, ngā rangatahi e noho ana ki roto i tēnei whare a pōpone, e here katoana ki te wānanga i kona?
Ai. Kei te piki haere, te rārangi, te toko maha o te Māori e taitai mai ana ki Otaku. Otira, te moti whanui e taitai mai ana ki te whare wānanga o Otaku. Nā reira i whai whakaro a Ngaitami. Ngāti Mutunga e mahi tahi ana me te whare wānanga kia whakatūria tēnei whare. E ai ki te kōrero neke asu i te iwa te kau miliona tāra te utu mo tēnei whare.
Ai, ai.
He whare e tū ana i tēnei wā e karanahi ana ko te rangi hiro engari ka nuku taua whare hei te mutunga o te tau te mutunga o te rātau ka nuku hei wāhi hou mō te hohipera.
Oh,
tēnei rohe ka hangai anōtia te hohipera nā reira me whai wāhi. Ka noho te hohipera ki te whenua e noho nei te whare o te rangi hiroa i ngāia tonu nei.
Ai. Nā
reira i whakarohia kia kawea te ingoa ki tēnei whare hou.
Oh.
Nā reira he rawe te āhua kua puta mai itahi pikitia mo te āhua e hiahia tia ana e te whare wānanga, te anoho te whare hou. E hikaka ana mātou o tēnei rohe, o ti rā a ngaitahu, Ngāti Mutunga, me te whare wānanga, kia hangaia mai tēnei whare hou. Kia noho hei wāhi haumaru mō mātou i rai hara mai ana.
Ai, ai. Ka pai, nā te mea hoki, ka nui ngā tamariki o ngā rangatahi e here reatuna ki tēnā o ngā whare wānanga i kona, i Dunedin, ne? Nā te mea hoki, e tai teima e tiro ana mō e tahi wāhi mō rātou ki te noho. Ari kia pōrengi a tēnei whare a pōpō nei, ka kite ake e te nuinga mō te Māori, ka pai pea, ka tatū ngā mātua o ngā tai tamariki tono ngā atuna ki kona i tēnei wahanga. Ki tāku nei titiro, tēnā pea ngā iwi o kona e noho ana ngaitahu, me tiro whānui atu rātou e kia mahi ngā ano te tahi whare na te mea, ko tino mōhio here ngā rangatahi i aiana o te ao nei i Aotearoa e, tēnā te tahi kāinga pai ana nā te mea e here reana mō ngā rata, ne? E akonge ana mō ngā rata, mō ngā nāhi, mō ngā dentistry ones, me we tahi atono nei kaupapai takoto mai ana ahunga ano ngā wānanga mō te mātauranga ke ikona katoa. Ngāri te mea paike e ke urutu e tahi whare Wainganui tēnei, te rangi hiro i a koe hua mai ana, pai au ki te kite atunu e tahi moia nau e tino nui here ana ngā tai tamariki e here reana ki ngā wānanga ngari e pakeke ana ki ngā nohonga i Wainganui ngā piki taone pena ia ngā mea noho nā koutou i kona nā te mea harukau e wāte ana e tahi o ngā whare harukau rāne e whare e nohonga tiakinga i a rātou wera ngā mea. Ngari, ka pai e Kelly, ka pai ki ngā kōrero ko rongongi atu nei mō tēnei, a pōpō nei, me waia mai anō a hau ki a koe o a koe ki a hau, e pehana te here mō wenei kaupapa, ne?
Ai, kanawe.
Ai, ka pai, noho ora mai I kona, mō ngā rā e haere maina, me ngā marama nei, kamutu a te wā ka tūtaki anō I a koe.
A koe hoki.
Kia ora mai anō.
Iwa tekau mā whetū, ira tahi te iarere. Te reo irirangi o te hiku o te ika.